Shanti Records, Single B, Tulize, Safari ni Safari, Safari moja, inaanza mwenzake, check it up yo.
Ni asubuhi njema na muka na piga sala. Nakumbuka vema, okumbe jana sijala. Natupa jicho nje jirani kama chakula. Fukoni sina fije ndugu na kafungwa jela. Wajinga na ngojea, twende tukabane kete. Ila napotezea, nona ni bora ni sepe. Najidharao, nona muka ni sahau. Wezangu wako wao, maisha yangu ni kubao. Aka, haijalishi ni bora ni famaskini. Wajinga na shawishi ni jazo Illuminati form. Ila siku nko makini, haijalishi naendelea kuperform. I'm keeping working hard, najua muka weka siku. Timize yangu hadi nionekane kama mtu. Najitahidi na ina maana futa soksi. Haya maisha yangu Mungu yandolee nuksi.
Niko katika hii safari.
Kuzirada dangu wananipa sapo. Najiona kasifa na ngoja meli niko airport. Mungu shike mkono peke yangu misiwezi. Si depend hizo promo lirezi ni kipu busy. Lini ntapeta niwe kopi kama walovuka boda. Nataka penji gambe walimu ni wape soda. Namshukuru Mungu kimziki na piga tua. Maisha ya kizungu provare na piga tua. Wabaya wanombea mapresenter wanizime. Na force kusongea watabaki tuwa pime. Kipaji kasha nipa vipi mbindu nipokonye. Gia ga kripa mina rap nye mcheze. Singu kwezi nyanja mtabede mshangae. Kurap so ujanja jaribu wa kushangae. Najitahidi na inama na vuta soksi. Haya maisha yangu Mungu yandole nuksi.
I'm doing good but it's like I'm missing something. Wanna do this better but it ain't make it without you my father. I'm on my bending knees requesting this. Lift me high, take my hand, let me take a step with you my God.